Mina mkatia gani kiwe nimedunga jacket. Ile toja kali yani nimedunga rage. Of course mini love maker. Anajua kwa hii love missi heartbreaker. Anajua nkiwa nae missi ezi epa. By the way, with your dema kika meniweza. Last time nilikuwa so mshamba. That's where your dem adidice jambamba. Tukatoa kamba, kikanza kumbamba. Baniso ni simba, aneneza pinga.
I'm in love with you girl.
Ganji mina saka nikupe ile life mami unaitaka. Sije worry mimi ushanipata. Uta get kila unachotaka. Usi mind wakinita player boy. Gentleman when it a city boy. Come close up treat kama queen. Okay, so you know what I mean. You are sweet una taste kama chocolate. Shani mada nishafia tu mpaka pressure. Oka put
stuck in the pistol on the top.